They say I'm little when I shoot the jack. The boy has returned, they think he's smack. Turn all my ops into smoking packs. Kumbesi wa rude like that. Funny they wanna look all chaff, knock on ground. They don't even do all that. Young nigga na saka ya all bad cash. Na davidumbili ya mani na mani. Na dai ya mukuchu. Tali yako ni no good too. Mali tumetoka ni mungu too. Na ukiwa around sisi, ukiwa around sisi. Na dai ya mukuchu. Tali yako ni no good too. Mali tumetoka ni mungu too. Na ukiwa around sisi, ukiwa around sisi. CBF ka ujaiyo nado. CBF ka ujaiyo nado. Money on the floor. Ganji zina flow. CBF ka ujaiyo nado. CBF ka ujaiyo nado. Money on the floor. Ganji zina flow. CBF ka ujaiyo nado. CBF ka ujaiyo nado. Money on the floor. Ganji zina flow. CBF ka ujaiyo nado. CBF ka ujaiyo nado. Money on the floor. Ganji zina flow. Skia. CBF ka ujaiyo nado. Let me talk my shit. Let me talk my shit, let me talk my shit. Here, I buy my shit, I wear my shit, I cop my shit, I don't borrow my shit, I wear my shit, I buy my shit. I don't share my shit. Baby, sio madharau, ninapenda jamazi wakishinda manyanya zao. Baby, sio madharau, ninapenda jamazi wakishinda manyanya zao. Pesa, hela, cheddar. Paper, baby, sio madharau. Ninapenda tu maziwa, ninapenda tu maziwa. Nadai ya mukuchu. Tali yako ni nugu tu. Mali tumetoka ni mungu tu. Na ukiwa ram sisi, ukiwa ram sisi. Nadai ya mukuchu. Tali yako ni nugu tu. Mali tumetoka ni mungu tu. Ukiwa ram sisi, ukiwa ram sisi. CBF ka ujaiyo nado. CBF ka ujaiyo nado. Money on the floor. Ganji zina flow. CBF ka ujaiyo nado. CBF ka ujaiyo nado. Money on the floor. Ganji zina flow.